Oze.
Utaona yoyoma.
Safi ndo.
Ngozi inabadilika. Nami nishampata wangu wa maisha. Tuyasifanya tuwachani My daddy na uzini anje Wakibonga shut up and call my number Nambie unanipenda wasikie Tunavopendana milele daima Sijui kama unapenda goodbye Oh my lady Mimi sipendi hata kukumisi Napenda tu kukukisi Sitakuwa nawe hata wakidisi Cause you're my princess It's only you that I think of You that I dream of No other person Baby we kanyaga Kama jaro uchafu we kanyaga Fitina mikosi we kanyaga
Kanyaga mama
Wanaongoja tu wachane wekanyaga Wanaomba mabaya wekanyaga Wanaukeja kwa waganga wekanyaga Kanyaga mama
Wacha wangu baby baby Doli Twende kwenye maji maji Boti Twende tukaogele Waone mama Mgonga unikumate Wacha waone mama Ipige buzu kwa fitina Wacha waone mama Inawachoma baby Choma sana Inawachoma sheri Mapenzi It's only you that I think of You that I dream of No other person
Baby we kanyaga Kama jaro uchafu we kanyaga Fitina mikosi we kanyaga
Kanyaga mama
Wanaongoja tu wacha